Chest beep. Panda beat.
Bak chini boy.
Ama işte.
Mano avurum.
CKMusicPromos.com.
Bref. Festin diye mu film mu shanga before exam. Ela baba mwala chelo ndi wa masamu. Fwakela lenge fidi yako na ba active. Ini kesi wafika wandiku back Steve. Kunuma yes kundi bize ndeli paper. Nepisha mufe nefyo ya lava paper. Time time kagelo kafikalo ai. Jisi ya dikosa beta na nena bahai. Wangu tachelwa chelwa ya lila na siren. Jovele gudula kitwala mona na irin. Semu to you big a chase for the fucker. Na nebu mumu tima njevele na kwaka. GCE, GCE. Examu ya likosa baba GCE. GCE. Nimfilo kule mbopo njishide GCE. 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 Beautiful girls na wana vena GCE. Tampeni kukulimba exam starts now. Ndole shene bakunu masekana fismao. Jovele naishi watete fiase kapashidi. Apanga fiako sabeta na mwipusha kaidi. Section B na sinshishibe wala wala. Pa answer shit first nishe pofechi kwala kwala. Nafiko sabatete nishe blank page. Nanguhu popo winga mfisha that stage. Washeni wanu yeka yeka dia tefintu. Chamu mala chimine padi alisha pintu. Invigileta na nkomenso pastreti. Neponjikela mfelingi tu konsetreti. Ngodi naka pepa soku wafunyashani. Ishimilu ndelawe baba yashani. Invigileta letulonda kwa chitwali ambana. Praz gelo yunjikele na nkweta tuampana. Mu examulu momenso ledi peo peo. No kupasa pa idauti ni feo feo. Usheni fishi na mulufia ni egizamina. Muni ipepa lata fishi ni fenomena. Likeji ya mufi indembele pa uniform. Haili gire tibeta fio kubo mfia wisdom. Mufia shade njewa wika kwa mano kuskulu. Jisi ya likose fia njebele wa shkulu. Beautiful girls na wana vena GCE. Awami sana panga bapitani EEE. Skulu ya likosa big money that's true. Pepa ya pusana na what I pass through. I've been spending money muma tushoni. Perfume sitada wala nona kweshoni. Mr. Mungangali ni yanga ni kenge. Chingwe no pula na menzu mumu tenge. Waf, wap chili boy. Chase B. Chase for the bed man. Flipa nga man.
Just be on the beach, I bet
us. Reality is
CKMusicPromos.com.